Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
Zenina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga. Bwebugumu bw'ennyumba yange. Awatali mukama kumafule. Yalemesa n'obubenje okuntukako. Ntambula ne Katonda. Ebizibu byensanga fufugaza. Asanyusa obulamu bwange. Nze nina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
Nze nina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
Besiga sente zaabwe, besiga mandu abamu mizimu, zene siga Yesu wange. Baitane mundu zaabwe, buno butayimbwa abamu bifuba, zenina chimu Katonda nyamba. Zenina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
Zenina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga. Shechama chobula mubwange. Anye musiza nyo sibwe nali. Sibalibwa mubawejere. Yesu yezabu wange. Sigo badiru ya mpumuza. Agabiriro mula mubwange. Nze nina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
Nze nina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
Nze nina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
Nze nina Yesu sirina mulala.
Nina Yesu sirina mulala.
Mubyonna kwenesiga.
Mubyonna kwenesiga.
www.mp3ugandanmusic.com